kwa nini kizuri cha thamani yo? Manana tazama vyote vya duniani, sioni cha thamani. Nikupe nini kizuri cha thamani Manana tazama vyote vya duniani, sioni cha thamani Nina imani nina imani sana na wewe. Nina imani usije nitenda, nikakumbuka zamani Dodo, hata nikila leo na sinzia. Umenitoa kwele mawazo alo nipaga furani Dodo, nikitembea naomba Mungu akunusuru na yale awali mwekwe.
Bakanja, 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 bakanja.